Benjamin Netanyahu, ra'iisul wasaaraha Israa'il ayaa bartiisa X ee hore loo oran jiray Twitter ku soo qoray in uu doonayo in uu talaabo degdeg ah ka qaado telefishinka Al Jazeera oo uu yeeray in uu yahay telefishin argagixiso ah isaga oo raacaya sharciga cusub. Waxa uu sheegay in Al Jazeera ay halis ku noqotay amniga Israa'il iyada oo si joogto ah uga qayb gashay weerarkii dadka badan lagu laayay ee dhacay bishii Oktoobar 7-deedii, sidoo kalena wuxuu ku eedeeyay telefishinku in ay kiciyeen rabshado ka dhan ah ciidamada Israa'il. Baarlamaanka Israa'il ayaa meel mariyay sharcigan cusub ee la doonayo in lagu xakameeyo warbaahinta dibadda. Ku-xigeenka afhayeenka golaha baarlamaanka ee Israa'il ayaa ku dhawaaqay natiijada.
מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה הוראת שעה חרבות ברזל
waxaan ku dhawaaqayaa in sharcigan lagaga hortegayo in warbaahinta dibadda ay dhibaateyso amniga Israa'il kaasoo ah amar ku meel gaad ah inta uu socdo hawlgalka loogu magacdaray Iron Swords oo ah ilaa sanadkan 2024 in sharcigaas la meel mariyay akhrisyadiisii 2-3 uuna sidaas ku gelayo diiwaanka sharciga ayuu yidhi. Telefishinka Al Jazeera ayaa cambaareeyay sheekashada ra'iisul wasaaraha Israa'il iyaga oo ku tilmaamay in ay tahay been la soo dhoodhoobay oo halis ah. Telefishinka ayaa sheegay in ay u haystaan Netanyahu wax kasta oo soo gaara shaqaalahooda iyo xafiisyadooda. Telefishinka Al Jazeera oo ay ku xiran yihiin in ka badan 430 million oo daawadayaal ah oo caalamka oo idinku kala sugan ayaa intaas ku daray in ay sii wadi doonaan in ay si xirfadaysan u soo tabiyaan wararka. Hase ahaatee falanqeeyayaasha Israa'il ee dhinaca warbaahinta ayaa aaminsan in soo saarista sharcigan cusubi in ay leedahay sababo badan. Waa kan Gil Hoffman oo ah agaasimaha fulinta ee urur lagu magacaabo Amnesty Reporting.
People around the world don't realize that Al Jazeera is state media of Qatar and that it promotes a very hostile agenda.
Hoffman ayaa sheegay in dadka caalamka ku nool aanay fahamsanayn in telefishinka Al Jazeera ay maal geliso dawladda Qatar, isla markaana uu telefishinkaasi buunbuuniyo waa sida uu sheegay aragtiyo liddi ku ah Israa'il. Wuxuu sheegay in telefishinku uu tabiyay warar badan oo khaldan intii dagaalku socday, waxaana haatan la doonayaa, ayuu yidhi, in arrintaas laga hortago. Hoffman ayaa intaas ku daray in saameynta mamnuucista laga yaabo in ay astaan badan u tahay xukuumadda Netanyahu oo waajahaysa mudaharaadyo adag oo kaga imanaya bannaanka iyo gudaha Israa'il.
It has a 45-day limit and while it can be renewed, it's only supposed to be used during war.
Sharcigani waxa uu ku siman yahay muddo 45 maalmood ah, hase ahaatee waa la cusboonaysiin karaa, waxaana loogu talagalay in la isticmaalo xilliga dagaalka. Waxaana Israa'iiliyiintu ay filayaan in dagaalku uu dhaqso u soo dhamaado. Dowladda Mareykanka ayaa iyaduna dhacdadan ka hadashay. Xogeyaha warbaahinta ee aqalka cad ayaa sheegtay,
"A move like this is concerning. We believe in the freedom of the press. It is critical. It is critically important."
Talaabo noocan ahi waa mid walaaxeed leh. Waxaan aaminsanahay xuquuqda warbaahinta, waana arrin muhiim ah. Dowladda Mareykanku waxay si adag u taageertaa shaqada muhiimka ah ee saxafiyiintu ay ka hayaan caalamka oo dhan, oo ay ku jiraan kuwa ka waramaya dagaalka ka socda Qaza. Sharcigan cusub ee Israa'il ayaa ku soo aadaya xilli ay dowladda Qatar isku dayeyso in ay dhexdhexaadiso Israa'il iyo Hamas si loo sii daayo la haystayaasha Israa'il loona gaaro heshiis xabad joojineed. Falanqeeyayaasha qaarkood ayaa aaminsan in sharcigan cusubi uu uga sii dari karo xaaladda.